lambamusic.com.
Some diesel made it.
Oh yeah. Oh my baby. Oh my baby.
Jack's on the board.
Nangaoli uko woneka uko mudwa baby. Mwina wamba za kusikitisha. Mbati ningofuna kukufula maybe. Ukavazi kubalalitza Nanji nine playa kukwili kayai Zoku kutila zoka ikitza Para kundipanga kumpea na wani Ongo yesa batuna besa koma Kulikisha niwe yangu mishoni Para heli mtu mulivision My love for you is a limited Eya chilibe marili Lati kulikisha niwe yangu mishoni Para heli mtu mulivision My love for you is a limited Chilipe malili we
Oh my baby, baby Angege kushia iwe We, we na impio ya mi Baby, baby Angege kushia iwe We, we na impio ya mi na
Baby kukusia iwe sasa tega Nila kala soti na penga
Oh, nila venga
Angeke ukushia
Iwe
Wena impio ya mi
Ine
Angeke ukushia
Iwe
Wena impio ya mi
Ine
Ita ubone ubone lila tolaka
Tandola mina
Ita ubone ubone lila tolaka
Tandola mina
Baby tamvela
oh.
Iwe tadeka
oh.
Iwe Pepeza
Oh my baby, baby Angege kushia iwe We, we na impio ya mi Baby, baby Angege kushia iwe We, we na impio ya mi na
Alambamusic.com